yande sappo e jeddi mi ta chapan tati do gallu nyame studio kalangu habaru je fulfulde ko jagnalle modon ni himbe leydi Nigeria jodi be to enda birning konni tiagal ko faande joni fedde jadian ko je gonde bangi hernanga afrique cedia o resi labi hono teddudi sam yaade leydi Niger be kali hala mabbe nana ko be bi sappe bi be jarraki to majju nonni labi di cedia o fedde leydi jadian ko je gonde bangi hernanga afrique hoji do fi ko darto lamu leydi Niger tawa do hande enda to enda gadez to kondoni hono wadabe albacce be horeje mabbe wiibe kakkilo to be ngada de sanne sabu hebataake to yarde yewtere me pinnaade studio kala ngu yara en fawar joni hono to enda agadez nokku to njoyten debbo goto latido kanyo hawji dina fi ndiyam ele wuro godon ko djagnale mo sumana amal djanganto habaruji nani ele kibari den putan fu go hono ali mahamman lamin zen o enda wonno hono horde gouvernement kesso mo fawar jondi kon nani fedde lamin leydi Niger ten sen SP deki jungo horde mudum gam batte wadde mo horde gouvernement dum wonno ko be burtini dum du kondani be ngadi du kondani faande hono dekol jungo do derol dum du ko tabintinta wattugol himbe hewbe der golleji horejo sen SP won ko wadi dum den se am sen SP du ka wonno fedde lamin leydi Niger e lunoga e jegolew jiyendu enda dum waddi ni ngatti hono biete do fawar jondi kondani General de brigade Amadou Didili kanyu won ko wada hono fawar jondu kondani kaw jido fi ko darto fedde jojjingol hono jonde jam leydi Niger nonni fa hande du kono general de brigade Abou Tage Mahamadou kandu kanyu won ko wada hono horejo jewtintodo kulantejo fu ko darto fi sogeje leydi Niger kanyu e gendarmabe nonni fawar jondu kono CNDP horejo mudum don du kondan to golre makko ton o watti mbitedo no colonel Ibro Amadou Bashirou laato hon faande du horejo sogeji kawjidi hono denago horejo lendi ton enda nonno du kondal le compagnie denago ton enda du faande lieutenant colonel Habibou Assoumane kanyu won ko watta horejo dindo sogeji witedi garde presidentiel nonni faawar jondu kondal le kibaruji di no tawadu konda hono jahangal godon himbe Burkina Faso e Mali ko be gaddi do enda gallu nyame leydi Niger kenyande enda dun du ko waddi be woni be bibe ngari faabe kolla hono fa hande du kondani CNSP o enda hono himbe leydi Mali leydi Burkina no tokkibe no walla be du kondale keddi ko tawa ele fi on enda fu ciagal ko CDA wo hono aadi wadde yaade leydi Niger colonel Abdoulaye Maiga ministre kawje de leydi Mali kany woni ko haali wakati ko be jiwito horejo hono CNSP on enda nani ko bandal am tele sali wurti ko min jottinto do
nous sommes porteurs des messages
min gari yottinde lildal colonel Assoumi Goïta ardido leydi Mali e capitaine Ibrahim Traoré ardido leydi Burkina Faso sembe yewtere natude ciak ami ardido CNSP fedde sogeji tawadi e lamu leydi Niger gu enda fu wadana do adiji di colonel Assoumi Goïta e capitaine Ibrahim Traoré gadi gam wallirde leydi Niger hebude mosola sador maji di labi CDAO Burkina Faso e Mali jokka CDAO sogeji Burkina Faso e leydi Mali do no ciri no gan nangande sogeji leydi Niger di endan Denis CDAO waddi sogeji
d'agression de la CDAO contre le Niger
nani hono faane ciagal ko Niger on bi hono kero hakkuma e Niger don do gam batte Allah e laabi ciatudi CDAO hoji ciagal ko jo laamu ko faane wadde leydi Niger na himbe leydi Niger jodi be birnin konni do konna wana fa hadde kero Niger hedode e wuro wete ko ille leydi Nigeria himbe be ngadno dangal yaade laami leydi Nigeria be jewtino hala mabbe ka kambe be jarraki do majjum dum won ko be pillani bane mbite do Asmane Moussa Arzika to enda birnin konni
Nigeria ko wasan ko andi ko woni hakkune leydi Niger e Nigeria dewgal nati hakkune himbe leydi diddi himbe foto goni onni ko indira e mabbe jiya kana Nigeria na himbe foto goni Nigeria ko indira e mabbe jiya kana Niger ko min elata Allah wadda hakkilo fukkimo mi jiya kana Nigeria minen jodi der leydi Niger der hakkilo fukkimo e seho gomnati leydi Nigeria fondita fi o gantal kabe leydi Nigeria ka he Niger gonno tampa
ainihin Niger.
Min nanayi beldum mabbol kerol leydi ngol. Min jidda ko sendi Niger e Nigeria. Ko nimbe fu andani bi Niger e bi Nigeria fu na inna goto abba goto non. Sabu miden godi bibbe der Niger kambe de kirabe. Min do akibala u gonata hakkunde Niger e Nigeria.
Tahi Nigeria.
Nanu tan nagades du kono chagal ni ko CDA o fedde leede jadi an ko ngonde banki hernang Afrika hojji laabi do fi on leede Niger ni en laabi chatu yenda dum waddi ko fedde himbe latibe ngade albacita en kambe du be ngadi hono faande hala mabbe noddangal yaade e wadobe albacibe be njaara hese sabu albacide hebataake to yarte sabu leede CDA o toni wonno ko duudi fu yarte non dum waddi ko faande bandemi Musa Mama yewde mi teddo madugo nuhu horeje mabbe kambe wadabe albacete enna o wi o wadna dangal yaade wadabe albacete hakkile majju sanne
ko gol CDAO wadani leydi Niger wadi minen poda hakkiloji demobe kaliji gan albacci demetede der leydi Agadez chapande jenay do herme fu der le CDAO dun yarati ano Cote d'Ivoire en Benin en Togo en kan he Ghana denni deni be awi albacci dudde ibe bawi mursi dun sottaki ko wodi woni be kokka demal nyamdu sembi hanu gafeje en gan neddo anda fu wakati ko jukkakol gol ittete nem poda hakkiloji mabbe be do tan wallabi ko yadata e wakkati mo himbe tawa o albacce bonol mun huno non ko hoyi gam bane bi wurta lebbi tati e wama dum min gala to dum resete dum de
agi kwat police toke
do leydi Niger wakkati setto na bi wakkati hono hakkune ndungu wari hono fa hande gafeje gasiday kullantereje nyamduji no tiida sanne der lumoji dum waddini se jewama farton enda ayeru hunno ko lati hande de maru yiama tiade gesane dum de wakati gotel ko dum wadi yerno faande bandi min tawto enda yewtidi e mabbe kambe lumo tawto enda be kollidi konan dum sabi dum Mamoudou Koussoukoy kany o yelumo jono enda o halani Abdoulaye Amadou dum sabi ko marango wadni ne dum wardi
tasner ko tay
min gawr chonnammi hanne farta botoji tati gondi der boutique an himbe gonbe no boyto no bi'a nyamdu edi cede meden chama ko e amen dume wadi ko nyamdu du endam edi cede sanne den non tom maro burta ujunaje sappo e nay yaade sappo e joy amma hanne yottike fa ujunaje laso e go'o nokkuje godo ba ada wodi cede a hebata nyamdu du enda do en ayer dum meday wi ude gawrire yi alarba fu meden jippina gawri loreji tati yaade nay amma fa warde joni men jippina e balore goto menen gaddambe ko nyaame o enda minen maamen gala dum halaka kalaym jon do enda botor woyrno horani kan der boutique an odon anni bo mi sonnata dum seyni mi yara wuro an
e ko anay ko agisi
nanne leydi Niger do ni nyala de na fi courant on don satta sanne sabu no kuje kewde himbe no ngada wakati hetta courant o enda du dun sabito nan torodi loktoronde en nan region telbir gonde noni be ndari labi ko to tawi loktoronde hebi golli fa wodi dun wonno ko madame Omar Aïssa kawji loktoronde mawnde torodi halani Boubacar Seydi bandimi to en nan be ko jir labi di
de la stage ir woirge ne
mine tachol hite kuran kona no wade dum endam men gala meden gadane dum sanne han nonno himbe gonno bi ira der sire jonuma hala kalaim ka enda illa subaka men tachana ka hite kuran se ko dum men bi'a men mabban biroji ame dalila raf hite ge enda do en torodi hite kuran gemen ke bata ge enda denno magi wala semme sanne illa yanne go'o mo nyalomo wadi semen derna hite kuran ge enda men kunno po amen gandenno men buri golle kase ede nyama hite sanne semen darna hite kurange endam men kunno groupuji amen kanjun sabi men gala meden nana tachol hite kurange enda de gonga do en der loktoror turudi men gala fusa dornango har ko darta raf hite kuran
district o kay irisin problem
nanni far joni ele kibari men ta endam biri wonana endere far joni commune mo gangara region mo zender noni don du rewbe bi no keba sadorma sanne sabo be gadan kilometreji kewdi sanne be jay koyde ko keba ndiyan jartedan dan labudam dun du kondam waddi ko fa warjoni kabe rewbe enda sadorma on enda satani be sanne be yewti du kondam faande bandimi Hawa Ousmane ko yeto halde bitedo Amina Bukari latido goto jalle wurongo enda nan ko hali
wala muna shan wala
nan tampa sanne to dogol diyam der dungu e der ciedu der ciedu sai min jehi farlettugal ton ko min kebo wadiyam deni ton en wala sai min jehi tulum na gangara ko min keba diyan dan min choda illa demun der tampirdi ni min goni nyande fu ni min tampirta fadde min ketta diyam deni diyam ciedu hanti sai min tefowi min choda to diyan dam diyam ni non ko min jarta dow lawol to diyam dan wittoto on min basata min keba diyam nyande fu der tampirdi ni min tawa der wuro amin go min gala bundu ni ni min gontidi nyande
kulluma haka nanni
leda jamadi faato en na gingimi du kon na hawrter gon wadama do fi projet kawji do jonde jam kany en denagu gam batte alle e wadde jokkondurgol e golduggol hawta goldida hakkunde so geje hawji mi denaa kany bibbe wurobe no wat ko tay dum hebi dum wadi fa dum wodi tok en dan region difo on fu dum wadi ko fa hande ni mbeteda madan nuhu hajara kam wono mawdo projet on enda nani ko halni mayna abdullahi dum won ko be ngadi do fi
mo hanga mun gani
famana ko hakkune sogeji e himbe satarma no wodi der leddi difa no tawra rafi hakkilo fukkimo dum wadi min tefi balla to himbe doce gam sogeji e deranibe hakkeji himbe hauta gollida nata hakkune mabbe do satarmaaji gududi der leddi difa nawdum ko hebi banda ando nana nawdum mun kamin gidi denne no tilsi hauta gollida nata hakkune sogeji e pelle daranibe himbe noddoge de godumi ni woni illa daranibe hakkeji himbe der kominiji din e horebe e sogeji e bibbe wurobe min gada dane worre gam muraduji din jada no wodi
in tsiya madaurinki daya
no wonte yottene meden pinnol hande en kaltina hala hono chat hala ndiyam gam battal hebande dum mosola e der wurwe tengo adab dab ton en dan commune mo agadez don en dan wonno ko be jojjini hono forageuji to hebete ndiyam be gaddi du kon nan fedde hawjotonde hono jogade ndiyam dan fa woda mbiete du fa wardjoni Fatima Wayla kany won ko wada horejo majjum o yewteni bandi min jatto jangal Asman Abubakar no wonno be jogori nokkure mabbe de do fi ndiyam dan
Narwa non men chonnata illa forage non dan ciwota a warado e
zonanga chonnol diangul no cigilir don dum
yanzina be no garan non gada sorol misali de neddo wardi bidoji jetati sey hebbini di bidoji didi fu meden chonnadum buudi joy
no wodi de warte yoge na wakkati fu neddo wari tawon chonno on
bakin sizan e jeego o musubaka demen puddi sey jan sappo men mabba bangere deto fudda kambe du seybe darna jande didi mo nyaloma menen du sey men kojito jande nay mo lasara nyanne fu diyan da en danno wodi
yitane fu nokure de no tawre diyan na ida hejora himbe fu
diyan dan en dan hejta himbe ga himbe no duudi sanne kasen forage goto mo farunto godo do no warta co
to mana kada
dabaji no gadde jarne do na
a himbe ka en garto cogana dabaji mu be jara wuro be jarna di
la shadams
le hawju moy nokure de tawa
o ngana mane
cede den minen ci demen kawri de semen lima fotinon men kebi elewru dego meden keba ujunaaji sappo e ko deki joni diyan da enda buytiri elewru wikindu enda ujunaaji sappo se keme tatinon men kebi diyan da enda da wala dan wa sanne san utiri
bam samu kudidi yawa ba
foraji modon o de hebi sadorna maudan noy gatton
yanzu deja
cede demen kawri ko foraji on en boni ujunaaji hemre be chapan jetati men bojinir forage on enda joy joyir dunni ko men kawrata kanni men bojiniri deni men gala denon don ka warino gandiyan dan enda dan dari fufuno seni ko men gadi sa'a meden godi kesto men desta cede kanje ni men adi du wojinira minen non bojinanta dun koy ame
me gara e zo e gara
dane de gattata yaade ardibe
mana kira
meden gatta dane yaade e gonnati waddana men balla do fi o enda dum eda namen forage godo men keba diyan e jorame gardo fuya
ma en yazo yesha
e do don ko habri me fulful tili hande do studio kalangu se mi assalamu alaikum balata jam walu acidi on biete do hono fane muttari muhammadu waddan habaruje dengal hausankore
kettine kibaruji studio kalangu e yewtereji pindinol do tati didi e joyi ko RTL noddon laabi joyi on jobata feybudu sadun jaraka laabi jende jobato buudi tati e noddangal sigilaji studio kalangu keredi dito odon bayi hebude dum do Play Store.